ekuseni nasebusuku mangil kokwamphinda lokho aw kampiki blue aw ngingiqale ekuseni nasebusuku mangil kokwamphinda lokho aw kampiki blue.
Loco, hey, Lampin Chico.
Get that car.
Lampin Chico.